Villain again, maziwa utatani nyayo days. Got the sauce pia buda, got the mayonnaise. Present opportunity, mimi nayo pace. Naingizwa na feel nothing, nyinyi malaya. I'll stand a chance kama David na Goliath. My sack was so small, sa zingine niko nje. Balancing tu, maisha finje. Villain mouth ina run utatani na own peace. Ile style ni dangerous, if follow at your own risk. Keys to the city na provoke a complex. Ask your lady now what you're the cast spoon. The older the fiddle, the sweeter the tune. Aspius mwiru mupite katikati. Nilisikia bangi ni tamu ikifutwa na wasiwasi. Ni jango la panje lion iko kwa kill. The perception of reality ni real. Tunakata kobe kichwa inataka ka skill. Of course sidundi ona sabuni kwa kamba. Mindo yule utani, words into numbers. Watangoja sana sunguch, siyo dormant. Kesho studio pursuit of zero na comas. Nikona stamina ka aroma. Mindo afungulia ka doma. Intellectual rhymes, tuigeuze property. Already committing sins, let's do it properly. Nampea the D, anajua ama G. Asiulize Q, apo najua meti. Awa mashofu wako na nothing to show kumbe. Labda wakule so kwa show kunde. A few struggles na blow punde. Pokea ukweli, wachana na realize. Lini bana mta realize. Fungua macho, open your real eyes. Funzo kwa kwanza nilipewa na mama. Streets ikanifunza cha maana. Ni focus on kesho, ni achane ya jana na. Justice kwa verse, tupatane after case na. Bado I'm in your mouth, tutadhani after taste. Siti kikulemea, enda ocha ukalime. Nikoli de Bahamas kaka clothing na linen. We bado unaweka noti kwa women. God amenitoa far blessing sijadinda. Hata wakati nilikuwa njana singeweza kuimba. Imagine tumbo yangu iliimba. Ati how comes you don't smoke kwani hamna gani? I say mimi ndo inspire bangi. Ghetto was not easy ona vile siuka. Lazima wangalie past ndo welewe future. Remy Martin na Ice Cubes na notes kama tuta. Capital Club Obama anacheka kwa ukuta. Vibe iko strong, ulimi iko groovy. Nachukua city by force design ya mbuvi. Chochana na msani wako mpatie praise tu. Koti natoka na maji ukiosha ndechu. Mjanja wenu, nifala huku kwetu. Nipe my money now, no PD. Na give it to them raw, there's no CD. Wakuja na wapanga ka OCD. Tuna glitter kiundani buda no blame. Bila servant, there's no king.